Wali obisi wabi alibi achita wambuza Kabada www.mp3ugandanmusic.com.